ekitongole kyensi yonna ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa akawuka ka mukenenya ekya UNAIDS efulumiza alipoota ku bibalo ebipya eby'omwaka 2025 ebiraze nti Afirika ekyalina okusoomoozebwa ku mukenenya. Mu bibalo ebifulumiziddwa ssenkulu w'ekitongole kyensi yonna ekya UNAIDS mu Uganda, Jacqueline Makoha, biraze nti abakyala, abawala, abavubuka n'abaana be basinze okukosebwa era bali ku mwanjo nnyo ogw'okukwatibwa akawuka kano okusinga ku bavubuka abalenzi awamu n'abasajja abakuze mu myaka. Bino Makoka abitadde mu bubaka bwe bwayanjulidde abaddukanya ekitongole ekivunaanyizibwa ku kulwanyisa mukenenya ekya Uganda AIDS Commission mu lukungaana bannamawulire olutudde ku wooteri ya Serena ekigo bwe kibadde kitongoza enteekateeka olunaku lw'ensi yonna olw'okujjukira abantu abakoseddwa siriimu olwa International Candlelight Memorial Day.
The UNAIDS Global Update of 2025 shows that our region, Eastern and Southern Africa, remains the epicenter of the epidemic, accounting for nearly half of global HIV infections. In Sub-Saharan Africa, 63% of new infections in 2024 were among women and girls, with 4,000 adolescent girls and young women infected every week. Here in Uganda, the Ministry of Health tells us that in 2024 we had 100 new infections per day. However, Uganda has made significant strides in reducing overall HIV incidence and expanding access to HIV treatment.
Ye akulira olukiiko olufuzi olwa Uganda AIDS Commission, Dr. Canon Luth Ssenyonyi, asinzidde mu lukungaana olwo n'ategeeza nti olunaku luno Uganda ng'ennaku z'omwezi 19 omwezi ogw'okutaano ku ssomero lya Hitante Hill Secondary School mu kibuga Kampala, n'asaba bannayuganda okulujjumbira.
Tulina omukolo okugenda okujja nga 19 May 2026, era omutwe gwaffe gwogera ku okumalawo obulwadde buno obwa siriimu mu mwaka ogwa 2023. Ate twagala tube nga tukozesa abakyala. Abakyala balina obuvunaanyizibwa bungi nnyo, era twagala tubakwate tubanyweze tusobole okukolagana nabo. Tulaba nti abakyala be basinga okubonaabona mu kigambo kya siriimu, era bwe tukola statistics zaffe za Uganda, abakyala be basinga okuba n'obulwadde buno okusinga abaami.
Ate ye ssenkulu w'ekitongole kya Uganda AIDS Commission, Nelson Musoba, agambye nti bannayuganda bakyasanga okusoomoozebwa.
88.8 CBS FM 8 8 8.